Nostalgia for Bloodline.
Hi, Trixie and me.
Makanga mafu, ngeneze mele zibu langa tusibia memu. Gendo lwa hiru wamfu, nene kamza vigere kubandari mwana wa mafu. Mwafo ya galwa njina, ya mama yanda galafu. Fesi yangi ya ringa tafu, nga hita kubuchafu. Wame vanyi ma respect, kubandari sibia pafu. Musi wobe ya nekasi, bulio mwaku wira pasi. Baktuali ya mkombo inga bulio mwaku wa space. Nyobe ya mwle kwa kulufu nechikosi. Musi wole mkalu wangendo kweye dalivansi. Ne unyakala usanyu kangabanta demokesi. Never lose hope, wade wajimu okoze loso. Kula mbuwe yo chance, nga tonda ya life defense.
Never know what
dream ngonda banga just been wali mu blue jean ngaba kuita say queen magena na bali meet nonde kolwa so ya been anga mali maskini omwa tai na plan toboga ganda ina din muti masagwa man apato no pabula ne pen nga muti ma feeling a pain masau say na mu queen wa de kula sugar queen bigambo na biwani kam line na to the ones who are pine video zo ya ne sombange bya na dia train obela mbanka luvira ngo mugira mu Ukraine. Yeah, I'm gonna put them in gray.
Choma kama jua ya mchana. Machozo melio mitumika kama maji. Wazazi wawili yote wali za madongo. Na baki tazama kaburi kama matuti ya viazi. Baki tanga tanga kama umba ya maskini. Jia for Bloodline. Kidoku Milo Land.